If you have masks, wear them. Keep social distance.
Western fan for sensitize. Alasta Mac Uganda Usoga, which is made upon this one.
Peterson Productions.
Ensonga nyingi zituletero kweru mangana na yansa vietu sechimu mama. Yade wali wabitwa ulamu. Kuluno tutasabulamu. Obula mtebugulu ansimbi. Bunobulamu abutari na speya. Maisha ni bahati kwa wakati ya mikwazo mingi mama. Muganda wange mkusaba tofuka mulave. Togaba chilwa de tosansanyo bulwa denga wezute. Tubulire weka umbali hakuna haga tena. Osha mkono wako kuiwondo wanakona valasio. Weka umbali hakuna haga tena. Osha mkono wako kuiwondo wanakona valasio.
Baba, in Africa it's a little bit bitter, oh no. A little bit bitter. Survival for the fittest born in Africa, mama. Intalo zotu lwani de. Abalabe ne batatu wangureno. Ulambo tuwade tukusaba. Corona afuke history in Africa.
Weka umbali, hakuna haga tena. Osha mkono wako, kuiwondo wanakona valasio. Hakuna haga tena. Osha mkono wako kuiwondo wanakora balasio.
Maisha ni nafasi. Muga naishi mda mrefu zaidi. Osha mkono wako kuzuia ni kuliko tiba. Maisha ni nafasi, muoga naishi muda mrefu zaidi. Osha mkono wako kuzuia ni kuliko tiba. Maisha ni nafasi, muoga naishi muda mrefu zaidi. Osha mkono wako kuzuia ni kuliko tiba.
Weka umbali, hakuna haga tena. Osha mkono wako kuiwondo wanakona valasio. Weka umbali hakuna haga tena. Osha mkono wako kuiwondo wanakona valasio. Weka umbali hakuna haga tena. Osha mkono wako kuiwondo wanakona valasio. Weka umbali hakuna haga tena. Osha mkono wako kuiwondo wanakona valasio.
Weka umbali hakuna haga tena. Osha mkono wako.
Arasta Mac Uganda Usoga, we made upon this one.